be blessing.
Sina tule mwande tukaza konya ne tufuba ebile mane tugenda kusomero batubangule byonne bisibu abamu baita abamu ne bagwa ebekise myaka je bamala ngabadda pera ncha babuwenga no rusasi banjala nafungisa na soma era kati gebi bala byanoga sigamba njobondoga se tuli teta itingalo ni sensitive omukwano gwange gonna yakuise ono wanja kuyona jenkuse kuba byenjagala empapula sina akwata mpola jiguli ajirina lafu yonga sufu
omera
kwata oyagadde
omera
nyumirwa nyumirwa nze
omera
oh oh baby
omera
lafu yonga sufu
omera
kwata oyagadde
omera
nyumirwa nyumirwa nze
omera
oh oh baby
omera
sabo bere mbwanga zenya mayo jokuma simire chiwamvu baby mobonzika emotoka bwebukumo teka mumeza wonevuma nga kukulembela olugendo olo netusonga olo nywese na katunda nga twakava mupate mwana gwe kwagala sikulimba ebyange byebi byesirikyusa kuba byenjagala empapulo siyina engeri gyokikola mpulira nyumirwa onkwata mpola diguli ogirina mwana gwe kwagala sikulimba ebyange byebi byesirikyusa